You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, na, na. Kwa kosina halisiwezi. Sije kuchoropoka, indo chema chako. Oh, we walalika ni pa mwenyezi. Wabaya kiropoka, mwambie changu chako. Oh, nitapata shita, da, uza kona wivu. Usichukulie wepesi, oh, oh, oh. Sawa kwa chana kawaida, kitu kija ni pa maumivu. Usifatilie tetesi, oh, oh, oh. Riziki fungu mbili, ila sitaki kukosa babu alisema zamani. Dunia wawili wawili, kwako shakitosa, kenda utaninyima amani. Dali, kape kisogo, wakatalie shahila peke yangu atasithani. Usithubutu kuhama, miwa kwako njendani. Usijepoteza dira, umwogope shetani. Chunga usinipe tabu, mama fanya ntulie. Sije kunipa adhabu, utanichanganya, changanya, oh, oh. Riziki fungu mbili, ila sitaki kukosa babu alisema zamani.